Bani Music.
Miaka 23 sasa, lafa nimekuwa si mtoto tena. Nishapitia mingi mikasa, na nimeshajua lipi baya na jema. Wazazi wanauliza kutwa, wanapanda juu, eti kabla wajakufa waone wajukuu. Na mitandaoni kukikucha, mashabiki buu, mbona unatuyeyusha? Vipi shemeji, mwendo kipenzi chwani mbwende, tunaona Insta yako ndiye mwimenona. Unapendwa kwa dada kila kona, tunaona uwe na shona chingwe ya Musoma, wanakuja kwa wingi mbona. Na mabusu unapigwa, tunaona tunaona, paka unasimia vipi?
Nipo single,
wanauliza vipi?
Nipo single,
wanauliza vipi?
Nipo single,
hey, wanauliza vipi?
Nipo single,
hey, mbona nipo single? Mashabiki wengine visirani hawana dogo, wakikuandama jamani, huku zodoa sodo. Eti muangalie Reivani yake mikogo, anaringa na mama Jaidani, hawataki shobo, na wengine unambia jogo hapa ni mtungi. Ona wakina Rukia na kina Mboso Kirungi, achaga masiara, amona hizi anajimwaga na Sara. Jitahidi tafadhali upate yoyote, kaza usiwe fala, zichange hizo gwaragwari. Miliki Hamisa Nazari kachibu Dangote, mwendo kipenzi chwani mbwende, tunaona Insta yako ndiye mwimenona. Unapendwa kwa dada kila kona, tunaona uwe na shona chingwe ya Musoma, wanakuja kwa wingi mbona. Na mabusu unapigwa, tunaona tunaona, paka unasimia vipi?
Nipo single,
wanauliza vipi?
Nipo single,
hey, wanauliza vipi?
Nipo single,
hey, mbona nipo single?